Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, .co.
Yeah. Yeah. Industry ni India, si utambila panja. Muzako wali wako avomo kumenya planga. Muna paka rufiengo. Wachikata ni wangono. Wambili ni wajati the door and I see you no more. Nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Yeah. Vananifa kila nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Yeah. Benzo funa kunipaila mustuji.
Kunipaila mustuji.
Yeah. 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 Nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Yeah. Yeah. Since childhood, I've always been a threat for Mike. Then in Apitama, just thank God I'm alive. The voice counted me out, wajabwa chena chosa. Now ni mulilo, wesu zima ni kachosa. I've learned to keep my distance, na kaseko small. Unga jabwe, musician ina ulungu so. Wali real ni wangono, muna paka wa miju. I know you think I'm lying, but in a real situ. Studio hili yako kuitiawa, ni run for your life, unga feo kali mwana. China wama ni naziba first prayer. So wajabwa wakatea ni wateya. Grateful kuwa mpepe lako, aba ambika muma pepo pala nshila ya show. I thank God ya mafyashi vama pepo sana. The play part tukundandi lako na hosana. Industry ni India, si utambila panja. Muzako wali wako avomo kumenya planga. Muna paka rufiengo. Wachikata ni wangono, wambili ni wajati the door and I see you no more. Nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Yeah, vananifa kila nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Yeah, benzo funa kunipaila mustuji. Yeah, yeah, yeah. Nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Yeah. Ikabwela kuchap kulibewe ni mapenda. Maybe that's why bafuna kunisa ilensa. Nibambili vene ni malembela manyimbo. But ndiye bama vipanga ngandine kembo. Wachilinga na bantu vene wanita hetia. But inishi ama vipanga ndise my brother. Meno ni ponzo na believe I inekaleza. Wali pafupi ndiye vene wakukulisa. Are you sure wasini blow and wasini zunga? Let me tell you kuli vintu vene si uona. Bagai wanapanda yoku bama laki. Kukubela mpaka wasanduka janki. So uganiza uja rapa anafunte soche. No musiliza ngani airte upaki soche. If you recall uja rapa enzeko patopu. Bativana mugwesa no kutia na munomfu. Industry ni India, si utambila panja. Muzako wali wako avomo kumenya planga. Muna paka rufiengo. Wachikata ni wangono. Wambili ni wajati the door and I see you no more. Nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Yeah, vananifa kila nyanga mustuji. Yeah.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, .co.
Yeah, yeah, yeah. Nyanga mustuji.
Nyanga mustuji.
Everyone can produce.